Eyo, eyo. Mic check. Mumpulire yo. Ebaje ko microphone.
Boss man, turn around my nigga.
Wa moka nase. Ne twasawe dalo yambuke. Nga tulowoozo no tuyamba. Bwe watuka, wasitama kumitwe jaffe ne weyamba. Omuntu wa wanso mufudde kate yamba. Omwavu bwatwala omusango ku police yaguza edembe business ayina sente kwe balitunza butasika yawo mane pass nobala emida nga bakuwa kalifuti mu kibasi paka emida nga fekinga call gavumenti yekubidde teyambye munaku wadde enduulu yekubidde lwaki amayumba gali muntu obaziga abagwira nga gabanansi gamenyebwa kabagwira ono yali mugezera ebibiina bamubuusa naye education is no longer key tebamubuusa kati ali kubbala akubwa nakisusa eyayina okuvuga ennyonyi mafuta gayo ganuusa bakwese sente mayumba ziwumba buwumbi kino kikaye tujja kirozaako nga mufumbi toke lya bbeeyi ne masaka abagoya mpunga ali alina ebitanda bimpenga mpunga
abaali tuyambye baalya tebaalya bigambo byabwe byokka abaalya baffe baalya abaali tuyambye baalya tebaalya biseera byaffe byokka
abetunegomebe okugoba ekirooto mu ghetto kirooto kyantiisa si kuyiwa girisi mu ggaali ne weegirisa fiizi zaabula embeera yawunya yakyuma nonda sikrapu n'ettala nga mmese ensomba byuma omwavu mu ddwaliro bw'otakwata mu nsawo mugagga kaabe muziba kusooka olaba omusawo eyaloota okuba dokita ng'asiba mu ttaawo byagaana nyakula masimu ewayise mu ttaawo malaya akola miraka ezeewunyisa n'eggulu anti ne bw'oba mulema yakuwa amagulu kali kawala kalino sente nayo olw'emmaali kafuka kkuba obuli omu akayisaamu eggaali ne sente yagwa ebitaano byagulanga mataka naye kati tebigula na mataka toke lya bbeeyi ne masaka abagoya mpunga agaalina ebitaana bimpenga mpunga
abaali tuyambye baalya tebaalya bigambo byabwe byokka abaalya baffe baalya abaali tuyambye baalya tebaalya biseera byaffe byokka
wamoka nase sogeza bukyayi njogeza bulumi sogeza fitina njogeza kirimi wadde bangi boogedde nange kangezeeko yandibaye essaawa nga nze nina akalimi dembe lyange okwogera bwensirikamba neenyaga awo lwakiri njogera ebinkubya ne neenyaga nze ndikibanda ghetto ye firimu gye ndaga kyenva nkoleeza ekibanga kyemmulise gye ndaga amaanyi nina ekyo gakozesa kye ndaga nze tv ya famire bonna amaaso gali ku nze sikola ninga tv nfu sirina kye ndaga sente ziganya okujja kyokka emyaka gigenze ghetto youth olwa stress obucwirya butabika anywa genda haire neyesanga butabika abamudukaduka ekiro polisi ng'erawuna kuba negeze kwatako teguba muzannyo sikawona ekuba n'ekutwala naye omugagga kabe guilty tasibwa kulya kawunga alya butaala gw'omwavu no chance for you to reason okwogera ekikuluma kulya mu nsi
y'olukwe abaali tuyambye baalya tebaalya bigambo byabwe byokka abaalya baffe baalya
abaalya tuyambye baalya tebaalya Baria Bakufu Wetola Bembuto Bakufu Son of Najuma Wamokanase Ne